Studio Tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Foli ni tanuni ko lase Studio Tamani la meba bela jalima au danse anga kunafunu kenekan. Adama Njara ben le cerveau ni shana takiu ka kiri jabu dona bi so madaina yira wolo manyama ben le cerveau ale ko ni nyankira san duru kaso omina kelen jurube do ala shana takiu ale fana nyankira san kele kaso ni kalu woro jurube do ala kenre e baro bololo sirau fe olu bala ka yirwa ka keni hakina kurawye haka ja gele obe ni bara la shifina ka chama mbe ka yela makura do atabulu la amina kuma okan bila selu kono ni kuna funi bala jale mena wala wala lala jara ture fe ne ko be madu watrabulu Au bismillah sanduru kaso ni san kelen jurube do ala ben le cerveau nyankrani ou de cour d'appel chambre criminelle fe bamako min koni shana takiu ye alifana nyankrani san kelen kaso ye olani kalo woro jurube na don ala abe oke kenema wala sa anga famiali kabunya okula anga musa malisi sugulame
Adama Jara ben le cerveau aleka kiri jabi bora bitene utikalo tle saba kiri ye sanduru kaso odama wako sankele nyangili aboke kenema obaira kafo ko kiri tigala umason procureur ye nyangili minfo noe santan kaso koko di benma aminana ka datugun kaso la septembre kalo la samba fla ani mugani saba ben le cerveau ale koni nominena kaye bagabralike ani nenni kuna fondila shana takio ale feneka kiri jabi bora bitene pôle national de lutte contre la cybercriminalité kiriblon oye sankelen kaso dama wako kalooro o nyangili abseko ke kenema uye wakeme almandi obiaka ambalodone kafo ko professeur Clément Dambélé ale feneka kiri jabi o kangadi taratadon utikalot lenani cour suprême kiriblon fe
Ministri nyema koro Musa Mara ale koni labla civili temeni utikalo kle folo san kelen kaso kofe atu nomnela jamana la gosili la ani kangwara da jamana nyemo ko ka hakin nawnye cybercriminalité kiri sofe Alisa Kiriko Nasira la procureur de la République Minka Baro Nyashinindo Farinya Walo Kelelima Ale Sege Sege li Barado Daele Mimbe Talike Finitigila Kado Faralila Niche Marfatiko Ye Janda Ulune Jwe Kalo Kletan Anishigin Gaumara Bulu Konnana Ni Sege Sege li Kunde procureur Kafola Kaseka Ni Waleya Chejigu Nunu Danyene Maya Ka Kebora Odon Fokase Ukokoro Dumbara Uma Malila Subahana Manshu Yiru Wali Obeka Ninkura Fie Kenyrehi Barau La Bololo Sira Ufe Shifina Kachaman Konimbeka Barabolo Yiriwa Usratigela Hali nowe asoro gele ya ube ala Doko kunkirankire ni minisigira Senkan, ninko kunkan Okoni kunchara sibirido utikalo kile gale Musa male sisoko alewila kase akinekan Aimisoro anganklomada ufe
Maliko nana bololo sira uyiri wale ndo kosobe Kirankire yala jago nasira la Mina untalini ublali Ona nyogo na chama Ninken yerele chakida munube barake ni bololo sira uye Ube ni bara nunu chamanke Aisha Kamaldin Ture Alebe barake ni chakida dola Angalame
Yereta bara bololo sira ufe uteku nukonyi Fadiyan besuku kono kosobe Sanikila umba uwele Facebook, LinkedIn and TikTok sanfe Ame jau bla dungudu Nga kaka ikasuku chuko yala jefolo Ukofe ibi yereka selaje geleba mi yerebe malila bi o etajiko yi
ni bara nunu ke baga o chali nona na ni concurrencier o temelen ko fe ka bara ke ni bololo sirawo ye gele awere ubala inafo Bakari Kouyaté na ale kulumie ni do akun sigi o mado ye
D'abord, le manque de
Folo doniete ula ni bulu we gele bay wa musaka ko fene ragele yesega sega musaka soro fu bara ferenyuma ngaki bulu waja sega sega bara ferenyuma soro fu hakil na nyuma ngaki da ikanga sega na ni hakil na yi mi me gele do furake ne sega la dir kamin duma o de uka donia ni
Malikon nana abe sancha mambo jamana nyema ube ka shifu muguri uka seku sendo kosobe bololo yirwali fereula o de hukum konona na we dogo kun sigi o min dabora ka hakli jagaboke sa bololo sira obiseka yirwa jamana inkono
Studio Tamani Fondation Irondel ka barabolo e malla ni Irtel ka de menyonyaye mission roma donendo coopération suisse coopération espagnole union européenne and gouvernement norvégien
Farafina muso tola don la nyana mayali demsenu tonoboli cheni muso ya nasira la bololo sira ofe uluke ba ukeleli fuka se pankuru kura sanima jamana nyama tola nunu ni doko kutemene kuna foni la kuluma uye hubuna wala wala eseta jarafe
Malila farafina muso tola don onyene mayara jwe kalo klebise bani kele kulukulu ka ofe ino nyina ntaba usin kunye jisanu ma usoro liko ye muso ofe nyana jen kira sabuye kanyeta ufu minu nkira anika hakli jinke kata gele yauma kiren kiren yela jisanu ma soro liko la ani muso ka soroku kuna fonya wara ye minye ministre so minka baranyeshinindu sharia kuma alini adama don ka hake akunyangini kiren kiren umenata kanyeshi mauma minume muso tonomabo cheni musoya nasirafe ni hakilina mindara kene ka juye kalo klimuka anikononton vya ke wati la wati mina cheni musoya tonomadali ukumacha ale no kosebe bololo sanfe ama kuncheni minye ode ye jamana nyamoko togola panguru kurasa niye maliko nana Boeing 737 ni o musakabita miliartan druni akunkanfena nyema wabagira kafoko ni panguru ni abina bila panguru korole nona gelea ye o misoro bingani sinfe kanyeshi panguru jigiro ma septembru la san bafla alini mukani nani
Farikolo nyalaje nasira la malicha don olukoni mbe tinka chelakao ani musulakao bela jale mena ujini rofi ujoro nofe abijan kaufi afro basket U18 okumu kono utikalo kli duru nata dolanta nasira la samata sege musoma olukoni mbe tluna halibi kasabuke ukaseba soroli kapver kandi chelu saba ani flaye unigana kao bena teleferiki nyongona alamsa don karde final nyongon kumbe usinfe bi kuna funu menyongkiri ni orola anichi akoklo majola